Wanani TV.
Gangcha music, baby.
Can you feel that? I know you feel me. Oh, scare. Yeah. No mucho meets Gangcha. Hii ni Major League. Mimi ndo kikosi tosha, yani spine gosha. Ila si lose focus, nishindwe ku stay conscious. Can you feel that? Naongeza makeke, wadau washakubali, nataka ku stay connected. Nisikike pande zote, nisishie tu manzese. Simwagi pombe zao, nisije kosa connection. Usipopanda dau, hauwezi ukapata love. Hivyo sema sante kila unapopigwa tafu. Mungu kanipa ubavu, kipi kitanipa tabu. Wameniona kimba mbao, waneno akanipa shavu. Mziki wangu wendeshwa na hisia so midadi. Sifanyi fanyi, kafanya fanya tu ili mradi. Kuna kitu kimoja mbacho nye hamjiwagi. Mini kiwa boost sichani nafanyo pasuaji. So don't you dare kujikompea na mikamu fiki. Nusio wezo wa wozu mzea. Bangi wanazovuto na jikuta ni marasta. Awasikiwa cool, so miguu get fractured. Time ya kukumbukwa kila moment una capture. Mucho kakiwanda flow ziko manufactured. Vita ni vita mura, hiyo imekaa perfect. Bongo so ya dula planet. Use your brain, don't be such a mappet. Uza sula usi uze kura. Kijana ukawa puppet. I'm out here.
Yeah. Mbanga za kuprint uzi kubana kupush cassette. Dozi nafanya mafaita tuwake tujaze wallet. Ukijitia mbwembwe na ufundi ukaribu market. Situ na kugeuza mboga japo kwepo kwenye budget. Niko vibe ni kishenzi sina noti la vikwenzi. Vinafanya mina shine baka baisa mia niwezi. Mzuka kachi dibenzi nye pono kaniki benzi. Wakuda na nyona mshenzi la kwa mama miki penzi. Yo, niko hewani na skika. Vocal ina paku pitia mic na speaker. Mita ya kati mini rap abnoma na speaker. Na kula wanga kipenzi kipenzi na sneaker. Sura mbuzi all the time mini greatest. Toto zina likes up na spit fit to sweetest. Rappers wana wivu zao ndogo yangu biggest. Zama kwenye bero na rhymes umefanya mistake. Ndo shavu jisha secret, what is next? Kituona keep distance, life is what we make. Mgodi ukisha tema tuna celebrate. Mina wewe tumetoka mbali where we went. Kwetu kuchana ni everyday, nafamika very well. Rhymes juu ya mdundo ni katrend juu ya rallyway. Kicks kapa runaway, fix up a panaway. Mi wanna close my eyes kwa my haters when I murder them. Utu wameweka nyuma watu mbele ni mapene. Ukitendwa tulia, ukiwaka unakato meme. Nimepewa kipaji na sauti liniseme. Mtoto njombe na ito Stan Rhymes na niko wanene. Hakubaliki home na B, haijefanya nisiwe. Napambana kwa mana sifanya kazi na sile. Tafuta mkate man, asye kaza ambiwe. Kwa kauli lochacha maa siyo aliwalo na liwe. Ukizama ni jiwe na kwa boya haifanyi wibuke. Nimechoka kuwa nongoneza, acha nipa yuke. Kwa kwa bembeleza mneza msishtuke. Hamna kulegeza naongeza mikazo muikumbuke. Kiungo tiba eze samli, si supporti ramli. Ustingishe kichwa kila kauli. Waki Afrika shauli, mtendaji halma shauli. Komwe kichola ndita ti amri. Yeah. Na uonyesha who NDB is. Mistari pemba biti chake yahe. Na imaliza KSMC. Mingi sijelemba yo michache. Mwake leo na speed proper and loud Mr. Kingo. Papi wanafoka mini umbwa mze chindo. Hodari nipo, nipo tayari tazali lindo. Hamna bahati nasibu like jackpot bingo. Rap peke yake haini toshi mi. Hamfuru kuti juu ya biti hamni koshe mpi. I don't share you a post ika nime lost and be stuff. Go out to the K niki stay MD. Wanene.
Yeah. Yeah. Wanene TV. Oh, njoo. Zombie, movie, Rambo in the jungle. Bombi, nyumbi, yani kama bambo. Beki katoka so ana shoot baba tambo. Meki kaloka kando na wacheki malofa. Bado wachezi na cobra. Maestro wa ifan tema sum kama ngosha. Ngum kama dokas, doom kama lotus. Nizumu out of focus. Sioni haja ya kuspray perfume wa roaches. Waloji day watadumu wamechoka. Wanajua mandingo niko room na sanchoka. Navaa machata ya kigumu, sankofa. I know niggas who fuck on the round but I'm proper. Yeah, waloni wake up pending, squeeze wako amazed. Kumona unjo mfire and it's getting the shit blaze. Mifugo mingi so I gotta overgraze. So zama zama Afrika kuvikwa umode slay. Na baza kufanya easy, arudie wizi. Wapawa windows za omi dimples, better freeze G. Nafaa kujadiliwa na maprof kama shift G. Mkinjadili nye wapumba inakuwa shiriki. So kama mna bati mbaya ni hamna bati kabisa. Msipovuta waya na kula bati na pita. Japo hamtaki chati na shika wazi na tisha. Da Vinci Code Challenge washindi ndo hawa. Fisha, fisha.